studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
on bo fo fe studio tamani kedo o do sa ajena yamde soki do radio isaber nyafinke jottino no do kabaruji du yumor way galo kanko no dertedo gagne kante wonto boggi jande se grabon competitive wi tiagal ko avocat amadou ayya sanago kolitiwi wattu jona be kaja o yoppe ko suudu cour supreme sariyaru mawdu wondu le leedi meedi di jabanay o do golle wayde jam e deggerno wori le leedi di sukabe jokol wonbe to tumburto be gonde waddo ni ima daraji fa yelon be kani hayberde ngalure de on do wattu futo gawoto hollitawe lugaji an gonde wadde yimbe kebbe so topti tiagal ko soro mango samno nokku no dirtedo bankoni do bomako do wattu joni heddibe mabbe fu ana dum woni ciud ecole gondi le commune gobo do bomako do be bihi ecole an wonde uttede wattu joni be bemba sanne do be kani nato ite bi wonno no sembe kabaruji di min jogini on do betande bi bismillah modon e hedate tiagal ko avocat amadou ayya sanago koliti widana kaja wattu jono neddo mabbe o yoppite hollitawe do cour supreme wondu le leedi meden di jabanay o do golle be bi o do suko jokolle baylitin o lamole ko jabbino ko be ba yoppitirte do ni fe le on do wattu fuube secret muden keddi wakande bonanday di ngadannonde koliti di beltikile o do golle sanne fa kebe famtar kedden Ousmane Dicko
e wi avocat be don darta mo arando jo inano do cour d'appel yalla amadou ayya sanago na hoyfinene wadino le lewru février 2018 yo on darta mo woni mo jabanaka dun do wondana avocat holliti darta mo goddo an wondi e yewtade le cour supreme o maître Cheikh Oumar Konare won ko sefikedo demmo
en dario kambe kayfabe be njoppite ka suru sariya jabanayi ila amen kami kuntane hore talkur wondu dum en gondi domude jawbu mudum
hedi hebbe torrabe du be beltima e de do dabare sariya dun do wondana e be jeli sariya wada ko yaawi madame sogodogo fatmata samake gonde e walde saraabe e rewbe soldatien e kufinaaji bodeji waraabe wonko sefikedo demmo
e fuddode odo kabaru o fa yottade hande dum en bayra do min goni mbawa fi jabude yo kanko amadou ayya sanugo o yoppite fayso yo wattu sede kamba dun hande biden kani sanne odo aniya musariya bami o bange goddo dun min darda kanko juge refnado odo kabaru o yo wadde bodde mudu fuf yalla sariya na golle so wala dun minen kay min ganna abadan jabannobe yoppitere e do yumbele gubalgal
e micintindo amadou ayya sanago non hayfanoma wadde war horeji e waddude daande sutugol yimbe elenan o nangida e sappe jeddon be hayfida ila lewru novembre 2013
fa kebon kabaruji kon leedi malikani hejuji studio tamani ngabeddo whatsapp binde studio tamani feedo o do numero chapande jeddi merego chapande joyi jetti merego studio tamani holitinde wiide fa hande no bonandaji ngattedi fewde e civil en ni kanya yimbe le suutebe so be sina jawlele yobe dum wono ko wonde matede kasse le sa halidi ni kanya le wudle ndi on do wattu fusukabe jokkolbe wonbe le dene no dirtende abbaraju le ngalure tumbutnde be gonde watto hen imma daraji holitan wieto gawto do lugaji no gonde wadde do hen du e tayde fufa hande le region mopti o ka dum bu bayta fen fa kebe famtar kedden Ousmane Dicko
merci ba chakiti ke le region motika wadi kenya 16 lewru septembre do yimbe jombe kaborde enda ko ngoni kipi e wuro kasa fulbe le commune du komba le cercle banyagar o fayse anda ko ko funti e majjun ka do gonden do lami o commune o koliti metimu en minen kanno wadde batu kenya motti baddude e ministre lamor leedi me hagetere mudum ka batte wadde denagu hejabe fay goto bawal yaltude le ngalure banyagar de le ko maire commune du komba o holliti yo batte wadde denagu gondude jangude o waddani sukabe de hande barajudu le ngalure tumbutu le saha leedi meden daranade larwade jemma fu wattu 8 heures pa pinte betay le ngalure e pilol mudun ka anya bamama tagal ko sukabe di don dehanande ciuta le golle yimbe jobugibe kabardo be anda ka ko ngoni jonin o yawara mobilaji e motoji fu ko hada yude 8 heures jemma tumbutu julabe lamibe ton golle be cellal latima be yimbe yogabe jogibe kabardo diranta fa ciuta e koy ba nande de kewde kanan tagal sutugol wadabe golle o pawa yoppitigol sutabe be de yobugol jawdi e le o do kabaru woni ko commandant le fol arno sedda tagal gawo bami golle mudum kenya colonel seydou numu che kone bami adi wadde fa denagu yimbe jawle mu en gonda le ngalure askiande
hollitinde wiide sukaaɓe ɗiɗon cuutunoɓe to tumbuttoɓe ɗum woni asawere ƴaɓɓinonde hollitamede wattu joni ɓe joppitama ɓe fuu ɓe birfi tigui e galleji mabɓe eɓe celli basu fou wala e mabɓe anda ko fou ko waɗidu so ɓeɗo yimɓele joppitiɓe caggal ko bonanɗo waɗno fewde e karo les région mofti ɗum woni ɗatol hakkunde boni e duwansaɓe kolliti wiide guɓal mbigal pabotogal kabaru alsilama ko ngal ɗo guɓal jaddinkoɓe kolliti wiide wona hono yimɓele ɓeɓe anni civil en ɓeɓe mbiɓe wona ɓen ɓe anni ɓe darti wattu jonoɗo yafamuye fewde yimɓele wonɓe toonɓe ɓe sikiraɓe muɗen keddile ɗiɗo golleji tinno jafoɓe yimɓele andanɓe kabaru honno ndenago wori kolliti wiide wattu joni o so tawede wiide ɓe mbiɓe jaafe fou watta so ɓe ɓuyta hono golleji mabɓe ɗin gori leysa ha leydi ndi keɗemo kanko no dirteɗo Aliou Tounkara komo sifi dow hen
hono oɗo communauté o yo sifa dabareji ɗi fanda muɗum yo banggue goto hollitinde ɓeɗo yimɓele jalliñiɓe wiide yo torraji cattuɗi yo banggue goɗɗo ɗum ɓeɗo anda wiide wakkati joni o wayɓe mabɓe yo goto ɗum woni laamu leydi ndi banggal kaɓitiɓeɓe yimɓele saria e kañe kala gollidiɓe mabɓe manggal paɗe en iruɓe leyɗe goɗɗe nden hono oɗo bataki yo hollitinde wiide imadiraji jamare nde e kañe guɓɓe kuncanoje hoore bonodaji cattuɗi ɗi fof hunde wotere haɓonto nden yo batakiji propagande holtinde eɗin mbasa heɓude lawol soni ndeɗo jamare nde jaati yittorra e muɗum yo boppin noon nden ya famuya mabɓe o yo banggal oɗo alhaali o ka min milla wiide ɗum ɗo fof yo tan ƴoñude yimɓe
moƴƴintide ɗatol hakkude buguni kañi e sikaso hollitamede maajo to wonɓe toonɓe caggal koɓe pamri e laamu o ko wattu joni ɓe darni ndeɗo maajere koɓe pali e ɗatol ngol ko fuduɓe palti ɗo e nogay ɗiɗi lewru septembre warroru ndu ɓe mbi fedde ɗum woni gouverneur o jaati kañi hoore muɗum yahan juƴƴinee to buguni to le majjum ɗatol hakkude buguni kañi manakoro ɗum fuɗɗan le lewru mai hitande 2020 so ɓami fa ndungu ɓattiki keɗemo kanko noddirteɗo Mamba Coulibaly kanko laami hono région ngaji kesi ɗi puɗɗa le golleji le leydi meɗen ndi fedde cagon toon ɗeɗo golleji komo sifi dow hen
mine e keƴaɓe laamu min dewri dow himmeji men min dardi mabɓe ɓe kalanami wattu kertaɗo amiri wuuro ɗe dardi men min darna majere nde ɓe kolliti wiide farde ɗo e nogay ɗiɗi lewru septembre keƴaɗo gouvernement joƴinte buguni farde ɗo e dungu garowo dun moƴƴintigol lawol buguni manakoro fuɗɗa lewru me ɗum hani fuɗɗude saabede tiɗalaji ɗi wakkati dungu ɗum taykitete so ni ɓe tabbay aadiji maɓɓe mi fuɗɗita dartude hakkeji men
yimɓele keɓnoɓe so copti caggal ko soro ngo samno nokku noddirteɗo bankon le commune en ɗo bamako ɗo hollitama wiide wattu joni o ɓeɗo yimɓeleɓe gondi e cuuɗi école gonɗi toon ɗi udditigol école du woɗɗaki wattu joni o iɗum ɓatti sanne ɓeɗo yimɓele ɓe mbi e bemba sanne so ɓami fa cuuɗi école ɗi uttama yaloto ɓe kani natoyde keɗemo kanko noddirteɗo Abdoul Keita o ɗum woni o goto e yimɓele gonnoɓe ley ɗiɗo cuuɗi école komo sifido hen kanko laami hono cuuɗi école gonɗi toon ɗi
yimɓele torraɓe anale suudu jangguinirɗe wala mo maayi so sappo e joyon kinɗi iwi hen de nokku o miɗen mbara yimɓe capanɗe nayon ndeno galleji sappo e joyi ana ya e mum ko andanmin wala barmuɗo gonɗo dogotoro wakkati joni nde kasara o waɗi ministre ba wari ewde min o hokki min 2020 o hokki aadi dum wiide o waɗɗanodango fewde laamu o yalla miɗen keɓa nokku farde ɗo e fuɗɗitigol jande gonga kay miɗen gaɗanodango fewde gouvernement o yalla ɓeɓe faaba min yalla men wona heddade ɗo fande école
ouverture
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sikiraɓe ñañƴeloɗune les région ngaji meɗen ɗi en puɗɗira nokku noddirteɗo kulikoro boto jowiɗo noɓe kani sakkirade basiji hakkude jalliñi gonɗi toon ɗi hollitama wede ɗum fuɗɗi toon koni fana muɗum faɓe ɗeloon ɓe kani tuguirade fina tawa le oɗo nokku yalla jaam e deƴere no warta toon ko yata yimɓele capanɗe jeegom sukaɓe jokkol ƴuruɓe ley laamu kulikoro o fo e manggal muɗum aɗa gonno le oɗo boto lanniɓe ɗo ɗum woni yo fedde nde noddir fin piece dow tugorgal fedde noddirtede fo mok dow balligo ɗum woni leydi Danemark masin duruɗe gardan fa ɗo masina ɗo hono ɓekkani wadde yello sukaɓe jokkolɓe ana gatta koyɗe muɗumen wattu joni no laalammuji ɗe gorri ɗum wona fana batu gaɗɗo nokku noddirteɗo colon go iɗum les cercle masinam wakkande bato waɗanno nde fedde nde noddirta Azikad kañum wulanni ɗiɗo gollido tugorgal Oxfam ɓe collectivité Azikad no wondi e gollude nde commune ngaji nayyi gonɗi laamu masino ɗum wona monin pebbugu colongo kukiri kañe e ley ngallure masina nde jaati sikiraɓe ɗo katten beetande dow kabaruji meɗen limmi joti on sanne heɗade heƴoji amen wattu joni min kertinikiɗi yimɓele keɗiɓe min faali laamu kay e maggal muɗum ka fande kedde heɗade tan honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam